ngishiyange ngedwa nomathemba logo ke lo yamangalisa logo ke lo yamangalisa mangi mangi bonke ntandane eyayihleli ngaphansi komthunzi lo yamangalisa how 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 ungayibuza Hai muzika mala hai pendulanga hai pendulanga yabeka pansi yasekala izinyembezi izinyembezi nomathemba nomathemba wangishiya zelengetwa kunomathemba nomathemba Wangishiya Zelengetwa kunomathemba Mama nomathemba Mama wangishiya Sekulele Zelengetwa kunomathemba Mama nomathemba Mama wangishiya Simnambi Zelengetwa kunomathemba Simnambi Zelengetwa kunomathemba Sekulu nomathemba Kasapane nencwadi ncane
Buya nomathemba
Simnambi tunomathemba Kasapane nencwadi ncane
Buya nomathemba
Simnambi tunomathemba Kasapane nencwadi ncane
Buya nomathemba
Namusimnambi bamunomathemba Kodwa yini saxabana
Buya nomathemba
Namusimnambi yekunomathemba Kasapane nencwadi ncane
Buya nomathemba
Namusimnambi to no matemba kasapale nencwadi ncane mama simnambi to no matemba wema kasapale